Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Unengani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani.
Ake batli ditsori tse bayo nami, bengifuna kube wena wakhikhaya nami. Lamalanga tikhonza bangana kunami, sengisaba nokukhuluma la endlini ngoba kuyaliho. Cabangela ingane mina ngivele shonelawe, kuluma isisi ngoba soze ngayiwina. Namaplani nangiwafaka la endlini ngoba soze wawina. Aze ngayifaka inkaba endlini, abadala ngiyobatshela ngibathi ngavuma kubantu abaningi. Athi wena ubambo lwami, ngakunika uthando lwami. Emami, elavi, can you please just listen for 1 minute? All I need, iwara wara wara wara, do not need. Remember sisayini, you must remind me, mangiphumele layini.
Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Unengani, 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 unengani. Unengani, 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 unengani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani. Yasmina nawe dali sixabaniswa into eyodwa ingani.